is the African Music Mix on the Voice of America.
Tell me something I do to why. Which man go they all like we are? One man go they shan.
I'm one of them.
Which man go they all like we are? One man go they shan.
I'm one of them.
They gonna lead us well. Don't let this nation to fall inside well. Mr. President,
lead us well.
If you be governor,
govern us well.
If you be senator,
senator well.
If you be police,
police well, well. Now they take pride.
People and the name of the party. Election for my country now, party, party. Why you, arranging on me. People wait for them things to they live in pain. This is not disgrace, I am so ashamed. Don't collect shop permit, collect trading permit, radio permit. You see the bunch up, you won't tell me, say you don't know when them pay. Why you, they make us, they live in pain. Make on and lead us well. No let this station to fall inside well. Mr. President,
lead us well.
Travel from Cape Town to Cairo, Dakar to Djibouti, and all points in between on the African Music Mix on The Voice of America.
To the heartbeat of Africa, the African music mix on The Voice of America.
Hadam
Best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa. Loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
Mbio kwenda hospitali, kwenda kumuona. kuona zuwe na angali nzima. Ingawa ana majeraha mengi, haidhuru mradi na mua. Wena zuwe na
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on the Voice of America.
Aita chimbichi koli na wali, biasa la kemaso ake biachi meni koli na wali sala mutera sala nguba lusa na miambi. Si wali na duape, nila famichi koli na tena genzoni koli na tomba wali nilo mumbe nindero janada. Aye Marguerite mwabwenzoni mama ake senge sweti dunia. Kulingi kulingi nga timbo yenga suwa yele ngoma halo wa yama
to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Dicap la merveille. El maravilloso. El pibe de oro. Pichichi.
Vale y Pompa.
Yes, Olivia. This is the champion's love.
Jamani nisikilizeni, munisikilize. Jamani nisikilizeni, munisikilize. Kuna wanawake warembo wenye marasa mapaja weupe na ni wazuri kinyama. Jamani nisikilizeni, munisikilize. Jamani nisikilizeni, munisikilize. Kuna wanaume wengi wenye vifua warefu wenye nguvu kinyama, lakini tuchichunge, pengine wanaomdudu wana tuacha avuta pumzi we vuta pumzi, avuta pumzi we vuta pumzi, avuta pumzi we vuta pumzi. Usimwone amejaza nyuma kadhani yako poa, usimwone amejaza. Usimone ana beka, ukazani ya mefika, pengine anatuwacha, kesho wanachora. Usimone mechaza nyuma, ukazani ya kuko, usimone ya menebeka, ukazani umefika, usimone ana beka, ukazani ya mefika, pengine anatuwacha.
Na kama unayo si mwisho wa maisha, ni ugonjwa tu kama malaria. Meza dawa figa tizi, kula vizuri utaishi fiti. Maisha utayasukuma, maisha utayasukuma. Na mchinga usiojua kujichunga, kila shimo unaona unadunga. Ebu ujichunge kijana, utakuja kufa tukuzike Langata. Paja asione tu
huyo ashainua
kifua kisipite tu
huyo ashajigonga
tako lisipite tu
mate yashantoka
tako lisipite tu
mate yashantoka.
Futa pumzi we afuta pumzi, futa pumzi we futa pumzi.
The music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA.
Friends about VOA Africa music, sports, and news. best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.